horta drankay maato bukur wadiyadan ku faraxsan waa taariikhda markii in gooray oo tartan nooc ah biyaaw oo ana ku guuleysay maha koobo korasho horta tiiday ergide wadiyadan ka mahadnaga inta door tiinta in door leen ag mahadnaga insha Allahu ta'ala hadalaneen miyihir asaxabta saaxibada iyo ila tartamaasin sida sharaftile oo tartanka aan ku qayb galay anka mahadnaga insha Allahu ta'ala yoon wada shaqeey doona di Ilaahay ereedan ag maatintiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anoo Ahmed Sheikh Siid Muhammad antartimi kuraas ka beelahu wareed sidoo ku wanaag balagna lan agaasimi mayba geega farxadni aha inii uu beelanto ku doorani geega insha Allah way bang hambaliyay xilibaankii oo aan ila tartimi oo waan taas oo kalena hadana oo guuleysii eediyadan ka soo hambaliyay mar la maadi marsadaad mayba laha eediyadan kama hadsantii walbadaana kama hadsantii eediyadan kama hadsantii saasad